walosema we ufai. Kikutana nao wana nione yani shai. Natamani niseme bye bye. Penzi wangu wendole nifanye nijirai. Najua wapendi kutuona, na tena wataki kusikia. Najua wajua tulipo anzia, na kuomba ubaki shikilia. Najua hawapendi kuona kona mi, na wanasema mengi weo niacha mi. Hata kwa nini mpenzi sema mengi mbadi uniate mi, asa kwa nini penzi unaongea nao.
R&B singer, kumbe wanichora, and the king himself, yeah. Siri mina weni lazima iwe siri yazi. Shoni mina wena soni ulazima ulete shazi. Soni mina wena soni kama uongo ni kazi. Usione kama urafiki ni vieti upate kazi. Usione urafiki wambuzi keji tumkune nazi. Urafiki mkia wambuzi mfupi na nyeti wazi. Na kushanga ubani yani mwaya, wena bani yani mbaya. Wa ubani vipi haya, ya chumbane kimwagika hadharani ujweni haya. Haya wanashika nini, washikaji washika mabaya. Yanawika, jogo hajawika. Alfajiri washayanika Kariakao. Awakai maneno yamewakali yakao. Kumbe nao wanataka kunikalia au makaa kwa nyumba yangu wakipalia. No, kwa pamoshi unavuka juni ndani kwa moto. Au, na kumbe wanichora, unanichora.